unaluthando ngaphakathi wabanika lonke bathudlala ngalo ndinaluthando apha kimi lobanzi kwaye lona lujuliwe naluthando engatoboli sebelimazile intliziyo sakho
I can't see you.